page AI.
Wara
Mr. LG.
We make it known. Yani kelele. We make it known. Yani kelele. We make it known. Yani kelele. We make it known. Yani kelele.
September, October, November, December, party, party, mnuwa party, party. September, October, November, December, party, party, mnuwa party, party.
Yani koko kwa koko, yani toto kwa toto, ini chocho kwa chocho, yani mapocho pocho. Ay, yani koko kwa koko, yani toto kwa toto, ini chocho kwa chocho, yani mapocho pocho.
Haya nyosha juu chupa,
wachupa,
tujua unakunywa nini
wewe.
Tonyeshe chupa,
wachupa,
tujua unakunywa nini. Nyosha juu chupa,
wachupa,
tujua unakunywa nini
wewe.
Tonyeshe chupa,
wachupa,
tujua unakunywa nini. Ati pati
iti kibe na ma ice that you shall again. Iti petu LG chiga was again. Iti hamba nenga de sunu chalaba. Mafunu boom na di party is anam. Iti puza na bata chifigu master. I man I some bona champas. I man I some bona champa. Iti paga misi cash no musa legin. Iti kibe na ma ice that you shall again. Iti petu LG chiga was again. Iti hamba nenga de sunu chalaba. Mafunu boom na di party is anam. Iti puza na bata chifigu master. I'm an ice, so I'm gonna jump past. I'm